Suffer Records.
I was proud of you, girl. But since you've gone, enda na usirudi kama prodigal son. Uliaga mimba juu nafsi ilikuwa la tutakosa soko. Uliniacha sababu mimi ni maskini na mimi ushinda nimevaa maskini. Ukaendea sonko. Ulinifanya nijue ndio nipate dem mwenye na wema. Sio lazima sepetu. Na yale mambo litendea kwa hii dunia. Na hisi ni sepe tu. Uliondoka kaniwacha. Sababu kwangu ni sembe tu. I feel like you died but at times miu kumiss. Miu kumiss juu hukutimiza promises ulini promise. Na kumbuka ulini show uwezi ishi bila mi kamsa na bills. Bila ganzi. But ilifika time ukaanza kunificha kaa bangi. Ulini show there is nothing this world naza tu separate. Na wish ungeenda mapema for me it's like uliseparate. You denied me like a wrong password. So pass he word to my unknown future wife. No mambi na die wife ako na future. Na action speaks louder. I'm past words. Na kama ulikuwa na mi ndio past time. Mambi sitaki time. Nataka true love. I'm past time. Jimmy Stick.
How I wish ungesepa mapema. Bora basi ungesema mapema. How I wish ungesema mapema.
Nilikupenda nikakupa attention juu liko stand kama preview ya movie with a caption coming soon. Mara ya kwanza kukucheki nilijiconvince cheki siwezi sileki juu liko mtamu kaa keki. That's why nilikutreat kama queen na me seeking. Nilikupa true love since it's true love you are seeking. You used to tell me I'm handsome and some of your time you spend nilikuwa beside. But ile kitu sikujua you are honey na stings are beside. Ile design liko open to you ungedhani niko na inches kado. Ile kitu na regret na sikujua ni vitu zingefanya tupatways ni do. Kama ni pesa ulifuata kumbuka pesa ukwisha. Na kama ni pride ulipata kumbuka pride ushuka. Na kama ulijiona kwa mrembo sana kumbuka beauty uzeeka. M to the YS T to the IC Mystic.
Yeah, this is something out of experience. True story.
How I wish ungesepa mapema. Bora basi ungesema mapema. How I wish ungesepa mapema. Bora basi ungesema mapema.